Ngokuqinisekileyo inyweba ukubuyela phakathi kwaba bantu bama-Spanish kwakhona ngalentsasa. Kwaye andazi nokuba uJim uyayifumana le nto. Oh, uya kufumana ukushicilela. Ndise nalo icwecwe elo ikwayala encinci yaSpanish yalenzayo xa ndandilapha ngaphambili kunye nomzalwane uGarcia. Kwaye ndiyayilibala la ngoma incinci ababeqhele ukundiculela yona kodwa oh indlela endayithanda ngayo. Kwaye abo bantwana ngoku bonke bakhulile kwaye batshatile. Ndiyeva kubo ngamaxesha athile. Kwaye ndingenile ngale ntsasa ndaza ndabona uJoseph omncinci kwaye ngoku ungenene kwenze into ethile kum kwaye bendivuya ngokuqinisekileyo kumbona. Kwaye ngoku ndinegama elinye endinokulitsho ngeSpanish. Ndingathanda ukuliva. Halleluya! Andisokuze ndililibale igama, ndandizama ukwenza ukuba umfazi osisithulu andive ngelinye ixesha. Ngoku ndingakutsho oku konke ngokungekuko, uyabona, kodwa okungcono endikukhumbulalo yayingu Oinga. Injalo, uyandiva, uyeva, Oinga, kwaye ngoko andisokuze ndililibale. Glory a Dios, okumangalisayo nje. Oh, ndibe nethuba lokuba sezantsi kwikomkhulu iMexico City, ndithethe nabo ezantsi phaya indlela endandivuya ngayo. Kwaye ndandiqhele ndandiseFinland emva kokuba ndandilapha, kwaye isoloko indikhumbuza ukuthetha ngomfazi omncinci omFinnish. Bandithabatha, bandinyusa, bandisa koko bakubiza iBethany. Isizwe ngasinye sinembono yaso. Ndim, ingaba nifumana isandi esibuyelayo, ndisondele kakhulu kokuya. Niyandiva kakuhle, injani leyo? Lo mfazi mncinci wayengumntu omncinci omhle, kodwa wayefana nam, wayethanda ukuthetha into eninzi. Kwaye itoliki, wayethetha ngokukhawulezisa kakhulu, kwaye itoliki yayingenakho ukuyitsho ngokukhawuleza okwaneleyo. Ngoko wayefuna ukuyitsho ngakho, kwaye ebesakuma kwaye ubuso bakhe bube bomvu. Wathi, ndibafumanele yona bafana eBabylon. Si, niyazi, niqaphele ukuba zonke iintaka zonke zicula ngesiNgesi, izinja zikhonkotha ngesiNgesi, iintsana zikhala ngesiNgesi. Andiyazi intoni ingxaki ngathi, kodwa ngamnye kuthi ucinga olwethu ulwimi luyakuba lulwimi lwemillennium kakade, kodwa thina abamamkeleyo umoya oyingcwele, oko yinyani, ngoba sinolwimi lwasezulwini. Sinomzalwane uRoy apha kunye nathi ngale ntsasa, unozakuzaku osuka eWashington. Ndiyakholwa ukhonze phantsi kwabahlanu okanye abathandathu omongameli, abasixhenxe omongameli. Kwaye niyazi ukuba ndiva kanjani ukuma kanye kweli qonga, ndithethe kunye nendoda enjeya ihleli emva kwam. Kodwa ubungqina bakhe basoloko bubobubalaseleyo kum, kwaye ingakumbi xa ndiyakholwa wayengumLutere, ukuba andiphazami, okanye Katoliki, okanye Lutere. Kwaye wathi waye into ethile malunga nokurhubuluza phantsi kwentente kumhlangano wabakwamoya, kwaye wema ekugqibeleni wayokufika esiguqweni. Kwaye xa wakwenzayo oko, inkosi yehla phezu kwakhe yamsikelela kangangokuba ndicinga uyakwazi ukuthetha malunga neelwimi ezisixhenxe ezahlukeneyo. Kwaye wazama elinye alasebenza, emva koko wazama elinye alasebenza. Kwaye ndiyaqikelela uyakwazi ukuthetha iSpanish njengani nonke ninako. Ke wazama onke kwaye ebengasayi kusebenza. Kwaye yabona, uyazi intoni, uThixo wayelunge kakhulu, uyeza amnike ulwimi engazange walizame ngaphambili. Wathi, iyasebenza, injalo, ndiyacinga eyakuba yindlela iyo kwelinye icala. Ezinintsi inkumbulo endinazo entliziyweni yam ngecawa encinci phezulu. Ndiyakholwa ndilibele iphi na, ingapha ndaweni ithile kufutshane neTonto Street, kwaye ndiyayikhumbula loo nto. Ndinako ukucinga ngegama Tonto Street, apho ibandla leSpanish Apostolic laliqhele ukuba khona. Ndandisithi kumalusi, lena iyakuba yindawo entle kakhulu yokuba nemvuselelo, amagumbi amaninzi, icawa entsha, abantu abalungileyo. Ke ndicinga iyakuba semgcini ngemvuselelo ngenye imini, uze uthandaze ngoko, yiza ube nemvuselelo. Ngoku ndiyathemba kukuphindwa nje kokuya sasinako kwelinye ibandla. ndiyakhumbula ndimi eyadini ndoyame ngocingo ukuhla kunyuka ngezitrato kokuzama ukumka phaya ngexesha lasebusuku ngokuqinisekileyo yayimincili endandingazange ndiyilibale kwaye ndinecwecwe lamanenekazi amancinci amakhosazana kunye nabazalwana abaculayo kwaye benze icwecwe kwaye bebeya kuzama ukucula Only Believe kwaye bebengakwazi kakuhle nje niyazi babeya kuthi endaweni ka-Only Believe babekhupha iyonye Believe yabona kwaye ndikhumbula uRebecca intombi yam Sarah kwaye noko bathi tata cula dlala elaa cwecwe lincinci labancinci endaweni yokuthi Spanish babengakwazi ukubiza elaa gama bathi intombi zespinish intombi ezincinci zespinish zicula Only Believe kulungile ndiyakhumbula balandela umhlangano imvuselelo yayiqalile kwaye balandela umhlangano yonke indlela ukuya kunxweme lwasentshona kwaye ndi into encinci yamiliseleka entliziyweni yam xa sashiya iCalifornia umzalwane umo kunye nam kunye nomzalwane uBrown phezulu kude kwikomkhulu kwaye xa ndehlayo ngesasakhiwo ngoba busuku abo bantwana beme apho becula lowa uyakhathala ngawe niyivile ekukhanyeni kwelanga okanye amathunzi uyakhathala ngawe ngamaxa amanintsi kwizizwe zangaphandle phezu kumathafa edabi kukruthakruthwano lwehlabathi ndizama ukusa umyalezo kaKristu bendiya kukhumbula loo mantombi kunye namakhwenkwe endiculela laa ngoma uyakhathala ngawe ekukhanyeni kwelanga okanye amathunzi usakhathala ngawo ke ibiyinkuthazo enkulu uncedo ukudibana nomalusi wenu olungileyo kwaye ndivuya kakhulu ukubona ukuba ibandla liyaphila kwaye ninesi sakhiwo sihle sikhulu apha nihleli nonke indawo enintsi yokupaka nje eyenene indawo ezandleni zikamoya oyingcwele ukuba nje singamfumana yena ayibone kwaye azi ukuba sibiza imvuselelo ndiyakholwa uya kusinika ngoku ngobu busuku sikwibandla likamzalwane u-Outlaw ibandla iJesus Name ngaphaya kwelinye icala kwaye umzalwane u-Outlaw ndiyakholwa kwilibandla i-apostolic nalo ndicinga ubiza nje igama lakhe ibandla Jesus Name ndicinga ungobupostile ngokokholo ngoko sifanele ukuba phaya ngobu busuku kwaye ngoku asithi kwibandla lespanish ngoku yiza ngaphaya ngokuba uhlala endaweni yakho yomsebenzi ngoko kuza kubakho enkulu intlangano ye-Christian businessmen kulwesine oqalayo emva kokuba iinkonzo zivaliwe kwamanye amabandla ngolwesine kwaye le nkomfa baza kuba nezigqwesileyo izithethi kwaye ke u-Oral Roberts kunye nomnye umzalwane wasewisile osandula ukusindiswa kwaye babanga ukuba sisithethi esingqwabalala kwaye ndiqinisekile niyakuzonwabela ezo nkomfa kwaye nina basafikisayo banentlangano apho yabasafikisayo nabo njengoko umzalwane esandula ukupapasha ndiza kusa abam abantwana phaya ukuze bangene ngaphakathi koku kwaye ke ngoku yiza ngaphaya siyakuvuya ukuba nawe inkosi inisikelele nonke
I want to turn in the Bible.
Kwaye ngoku ndifuna ukutyhila eBhayibhileni ndize ndifunde elinye lamazwi akhe asikelelekileyo kwaye ndikhethe ngale ntsasa okwexeshana nje elincinci andifuni kunigcina thuba lide isiqendwana kwaye esinye saso sifumaneka kuSamuel uqala esinye sifumaneka kuIsaya kwaye ndingathanda ukufunda ukusuka kuIsaya kuqala kwaye ninakho ukuva kakuhle konke jikelele phakathi kwale miboko yokuthetha ikhangeleka ivakala kabukhali kakhulu kum andazi kutheni niva kakuhle kona phaya phakamisa isandla sakho kuhle kuhle ngoku ndibutshotorhoka kancinci kakade oko kusuka ekuthetheni kakhulu kwaye ukusukela ngethuba ndandilapha kunye nomzalwane womspanish malunga neshumi elinesithandathu leminyaka eladlulayo ndiyaqikelela mhlawumbi malunga neshumi elinesithandathu okanye ishumi elinesixhenxe leminyaka eyagqithayo kulungile endisashumayela kususela ngoko ke ndandidiniwe ngoko ndathi ndisadiniwe kodwa ndisaqhubekeka ngobabalo lukaThixo ngoku masityhile ku-Isaya 40 isahluko samashumi amane ka-Isaya kunye nesahluko sokuqala okanye isahluko sesithathu sikaSamueli kwaye ngeli xesha sisazibambileyo ukwenzela ukufundwa kwelizwi ndingathanda ngoku thina sithobise iintloko zethu nje ithutyana sisenzela umthandazo.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary.
Bawo wethu wasezulwini sinombulelo namhlanje ngale nyweba yokuma kule ithandekayo indawo engcwele enikezelwe kuThixo nakumsebenzi wakhe. Kwaye njengokuba sisazi ukuba abakhonzi bakho bema emva kweliqonga apha okanye ipulpiti amaxesha amaninzi kunye nobomi bokuzinikela kumsebenzi wakho. Kwaye ngale ntsasa izisa iingcinga zemvuselelo eyayisaqala nje kunye nomoya oyingcwele owazayo wehla kwimoya yokukhanya okukhulu njengentsika yomlilo kwaye yathetha ukuba umyalezo kufanele utshayele umhlaba kwaye ngoku namhlanje oko kuyimbali. Umyalezo untumeke umlilo kumadoda abalulekileyo emva kokuyibona njengo-Ola Roberts, Tommy Osborne no-Tommy Hicks kunye nabaninzi kwaye ngemizamo esithe sayenza ngokuhlanganeyo sibona ukuba umyalezo wenze iimvuselelo zemililo kuzo zonke izizwe phantsi kwezulu yomyalezo wabazakwamoya. Oku sinika imibulelo nombongo kuwe uThixo onamandla kwaye ngoku namhlanje siyathandaza ukuba uyakulungisa intliziyo yethu ilungele uqhilo olukhulu oluyakwenzeka msinya siyakholwa kwaye ukuba iintliziyo zethu azikho kulungelo lokuya okanye nantoni na engenye osigcinele yona siyathandaza usixolele ukusilela kwethu kwaye uthethe nathi namhlanje ngelizwi lakho. Sikelela umalusi weli bandla, amadikoni alo, amathenjwa kunye nesihlwele, amalungu. Sikelela le kwayari incinci kunye nomdlali piano, abadlali bomculo, bonke ngokudibeneyo, basikelele abangenayo emasangweni ale ndawo. Bangaphuma beguqulwe xesha ngalinye ukuba kufutshane kancinci kuwe kunokuba babenjalo ngethuba babengena. Siphe oko bawo, kwaye kwanga oku kungaba njalo nkquna ngale ntsasa kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ngoku ekutyhileni encwadini ka-Isaya isahluko samashumi amane siyafunda:
Thuthuzelanani, bathuthuzeleni bantu bam, utsho uThixo, thethani amazwi entuthuzelo kwiYerusalem, nimemeze kuyo nithi, ukulwa kwayo kuphunyeziwe, nithi, buhlawulelwe bugwenxa bayo, ngokuba yamkeliswe esandleni sikaYehova okuphindwe kabini ngeizono zayo.
Ilizwi lalowo umemezayo entlango, yigeceni indlela kaYehova, yenzani ithi ke enkantosini indlela iphakamileyo kaThixo wethu. Yonke imifula mayinyuswe, kunye neentaba nenduli zigungqulwe, kunye nezimagqagala zibe zithabazi, nemixawuka ibe ziintili. Kwaye ubuqaqawuli bukaYehova botyhileka, kwaye yonke inyama iya kububona, ngokuba uthethile umlomo kaYehova. Ngoku kwincwadi kaSamuel, Samuel wokuqala, isahluko sesithathu, ndifuna ukufunda okuqala, isibini kunye noweshumi elinesithoba umqolo. Ke kaloku umntwana uSamuel wayelungiselela kuYehova phambi ko-Eli, kwaye ilizwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Kwakungekho mbono utyhilekileyo. Kwaye kwenzeka ngelo xesha, xa wayelele u-Eli endaweni yakhe, namehlo akhe eqale ukuba norhatyazo, ukuba angabina kubona. Singekacinywa isibane sikaThixo etempileni kaYehova. Apho ityeya ibikhona, kwaye uSamueli wayengqengqe phantsi ukuze alale. UYehova wambiza, waza waphendula, ndilapha.
The 19th verse, and Samuel grew, and
umqolo weshumi nesithoba wakhula uSamueli, kwaye uYehova waba naye, kwaye akayeka kuwe phantsi nalinye ilizwi emazwini akhe onke emhlabeni.
Oh,
leyo ingasisiqendwana esaneleyo esinokuthetha kuso apha kangangenyanga, kwaye singatsala umxholo kangangoko kwesi siqendu sizukileyo. Kodwa ngale ntsasa, kwaye sinamalunga nemizuzu engamashumi amabini ukuze siphume ngexesha elililo kwethu. Ndiyaqikelela isikolo secawa siphumile, okanye mhlawumbi silandela koku andazi. Kodwa nakubeni kunjalo, ndifuna ukusebenzisa isiqendwana se ilizwi likaThixo kule mihla yokugqibela.
Outstanding time.
Lelibala seleyo kakhulu ixesha. Siyaqonda ukuba apho sithetha khona ezibhalweni ukuba lathi kwakungekho mbono utyhilekileyo ngemihla kaSamueli. Ngoko ke apho kungekho mbono, iBhayibhile ithe abantu bayatshabalala.
We must have a vision.
Kufanele sibe nombono, kwaye imibono iza kubaprofeti, kwaye lilizwi lenkosi lithethwa kubo. Kwaye siyafumanisa ukuba ueli wayengengomprofeti. Ueli wayengumbingeleli, kwaye wayeguga namehlo akhe esiba norhatyazo, kwaye engaboni okwenzekayo. Wayeyindoda enkulu enzima, kwaye wayeqalisa ukuvumela umsebenzi wenkosi ungenzeki. Kwaye yiloo nto injalo yanamhlanje. Ndicinga ibandla, umbutho kunye namahlelo abasentsimini ixesha elide, kwaye ayaqalisa ukuyekelela, kwaye umsebenzi wenkosi ushiywa ungenziwanga. Ilizwi lenyaniso, ngokuba ibandla kulo liye laba nokubona luzizi, kwaye sidinga namhlanje ilizwi likaThixo lithethe phakathi kwethu, lisibuyisela emva. Kwaye yabona ueli wayengqengqe phantsi, kwaye ukubona kwakhe kwakusilela. Wayengumbingeleli, kwaye babengenambono utyhilekileyo osuka enkosini, kwaye eso sidingo sikhulu. Kwaye uThixo wathembisa ukuhlangabezwa nesidingo seyure, usoloko ekwenza oko. Kwaye sidinga ilizwi likaThixo namhlanje, uhlangabezana nesidingo seyure, uhlangabezana nexesha esiphila kulo. Kwaye emva kokuba ekuthembisile, singaphumla ngokuqinisekileyo ekubeni uya kusigcina isithembiso sakhe. Oko kuqiniseka elithi ikholwa libe nako kumdali walo, okokuba uthembisile ukuhlangabezana nesidingo. Kwaye namhlanje isizathu esinye sokuba ibandla libe kule meko elikuyo kungokuba kukho amazwi amaninzi kakhulu, amazwi angamanye amaninzi kakhulu ukutsala ibandla limke kwilizwi likaThixo, de kuthandabuzeke kakhulu ukuba abaninzi baya kuliva ilizwi likaThixo nangona lithethwe kanye phakathi kwabo. Baya mhlawumbi abanakho nokuliqonda lona, ngokuba liyakuba yinto engaqhelekanga kubo. Bazifake kakhulu kumazwi omhla. Kwaye ukuba siyaqaphela kwisifundo sesibhalo sethu ukuba ilizwi likaThixo lalingaqhelekanga kubo,
kwaye iba yilandlela kwakhona namhlanje okokuba ilizwi likaThixo kukho amaninzi kakhulu amazwi kwaye ngoko ukuba uThixo uthembisile uya kusinika okuya kwaye ukuba amanye amazwi achasene kwilizwi likaThixo ngoko kufanele ukuba lilizwi lotshaba lwethu ukusibhidisa okokuba singabinakuliqonda ilizwi likaThixo xa lithetha kwaye siqaphela yayinto ethile efanayo koko ku-Eli kunye nakuSamueli kodwa u-Eli waqonda ngoko nangoko ukuba yayinguThixo kwaye ngokuqinisekileyo yayisisinyeliso ku-Eli ngokuba ilizwi likaThixo lithetha kuSamueli lamxelela malunga nezenzo zokungalungisi kuka-Eli kuba wayebafekethisa unyana bakhe kwaye babethatha imali kunye nenyama emadinini kwakungalunganga oko kwaye babesenza izinto ngokungalunganga ngokuchaseneyo nelizwi likaThixo kwaye uSamueli wayene kuphela kwento uSamueli wayenokuyenza ukuthetha ngqo kwaye wayenokonqena kancinci ukwenza njalo ngokuba yayichasene kanye nendawo wayethunyelwe kuyo ukuba akhuliselwe kuyo u-Eli kunye netempile kodwa u-Eli wathi thetha yabona kwaye wamxelela ngqo okwakuza kwenzeka ukuba uSamueli okanye usuku luka-Eli lwaluphelile njengombingeleli ngokuba uThixo uthethile kwaye uThixo wayethumele umyalezo wakhe ngoSamueli umprofeti olona zalo lungaqhelekanga wanikezelwa kwinkosi kusukela ebuntwaneni uThixo wathetha naye njengomntwana kwaye wayemlungiselela umsebenzi owawuphambi kwakhe kwaye ixesha lika-Eli laliphelile kukho amaninzi kakhulu amazwi emhlabeni namhlanje oko ngokuqinisekileyo kuyinto enzima kakhulu ngokuba kubulala ilizwi lokungaphezu kwendalo kukho amazwi amaninzi kakhulu amazwi obukrelekrele amazwi amakhulu amadoda anamandla anobukrelekrele ukuba kwiimeko zabo zobukrelekrele de ashukumise izizwe abangobantu nje abavele ngobusuku kodwa ashukumisa izizwe ehlanganisa imibutho emikhulu ndawonye imikhankaso emikhulu eqheleqhele kwaye umntu uyakuba nokubhideka kancinci eyaneleyo ukubhidisa ekubeni zihamba njani ezi zinto kwaye zihlume kwaye kukho amazwi athi avele aze enze ezi zinto kwaye ibangela ilizwi likaThixo ukuba libekwe emva kakhulu ndaweni ithile ilizwi likaThixo elinyanisekileyo kwaye ilizwi likaThixo bathi sakwazi njani ukuba lilizwi likaThixo ngokuba ngokwanamhlanje ngoku kwakunjalo kumprofeti ongqinelweyo ngoku namhlanje sazinjani ukuba lilizwi likaThixo ngokuba kukubonakaliswa kwelizwi lomprofeti lona ngumprofeti kaThixo kwaye elinyanisileyo ilizwi likaThixo libuyisela kuphela wenene ophilayo uThixo ongaphezu kwendalo kunye nelizwi lakhe elingaphezu kwendalo kunye nokubonakaliso kungaphezu kwendalo kwelizwi elinyanisekileyo emva koko sazi ukuba lilizwi likaThixo ngokuba kwaye kungaphezu kukho okungako kwezinye iindawo ezithi ziphantse nje zibulale oko kodwa khumbula iyakubengezela iyakuvela iyakuyenza ngoku kukho ilizwi namhlanje ehlabathini lezopolitiko elo lilizwi elikhulu kwaye abantu ngokuqinisekileyo kulo mhla mkhulu kwezopolitiko baya kuqhubeke konke kwicawa zabo nakuyo yonke into
that we have just seen recently
Kwaye kumaxesha amaninzi oko sikubonile kutshanje ukuba ilizwi lezopolitiko ngokwenene linamandla kunelizwi likaThixo emabandleni okanye abantu baseMelika bebengenakwenza oko basandula ukwenza yabona ngebangazange bayenza.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake.
Ukuba ilizwi likaThixo belinokugcinwa liphila ebandleni, ngebengazange bazenza ezampazamo. Kodwa ilizwi lezopolitiko linamandla kakhulu emhlabeni namhlanje kunelizwi likaThixo. Bade abantu bathengisa ngobuzibulo babo bobuKrestu ngenxa yembutyulelo yendumasi, imfundo kunye namandla opolitiko. Ilusizi kakhulu ukuyibona. Eyona nto isizwe sethu esenziwa ngayo, esenziwa kuyo, abantu bajike babuyela emva, baza bavotela into esalishiyela lona elinye ilizwe. Kwaye iPlymouth Rock kunye neMayflower kunye nazo ziza ngapha, zaza zaseka lo mnotho omkhulu esinawo. Yeyona nto esalwela yona kanzima kakhulu ukuba siphume kuyo, sizifake ngokwethu kanye emva kumakhamandela wayo. Ngokuba koko iBhayibhile ithe iyakuba ngalaa ndlela. Kwaye inkqubo kaEli umbingeleli endaweni yomprofeti, umprofeti lilizwi, kwaye umbingeleli waye elibandla. Kwaye ifikelele kwenjalo indlela de ibe yeyekeyeke kakhulu kokuba ilizwi libe lelingaqhelekanga ebantwini abalifumani lona ngoko unokulithetha lona kwaye abaliqondi lona ngokuba abaqeqeshwanga ngokubhekiselele kulo. UPawulosi wathi ukuba ixilongo linika isandi esingacacanga ngubani oyakwazi ukuba makalungiselele imfazwe. Abantu baqeqeshelwe ilizwi lecawa, ixilongo lecawa. Sinabaninzi kwisikolo sethu secawa kunabo bonke okwakuthethi nanto. Sinabaninzi kwihlelo lethu kunabo bonke, singabakhulu phakathi kwamahlelo, yabona? Elo luhlobo lwelizwi abathe abantu baqeqeshelwa lona. Esitratweni bayaphuma bayokufuna abantu babangenise ngaphakathi, amashumi amawaka aphindwe ngamawaka kwimikhankaso emikhulu babangenise ngaphakathi. Yintoni abanomdla kuyo? Sinecawa enkulu, sinerhamente enkulu, sineliphezulu inani lesikolo secawa, sinosodolophu wesixeko ohamba icawa yethu. Oko kungaba kokulungileyo konke, kodwa ukuba elabandla aliqeqeshelwanga kwilizwi likaThixo, ixilongo levangeli, yintoni elilungileyo eliyenzela kona? Kwaye xa into ivuka kanye njengokuba yavukayo phakathi korhulumente wethu, kwenzeka ntoni? Ibandla lilazanga ilizwi lexilongo, kwaye zange baze emabakwenze. Isithembiso esikhulu sobutyebi, isigebenga sobukrelekrele, singena ngaphakathi, kwaye baya nkqonga phaya kwayo kanye into iBhayibhile ibiyiqikelele, baza bayizisa ngaphakathi, yabona, ilizwi lezopolitiko. Kwaye langqinisisa ukuba liyaligqumelela ilizwi lenkolo, okanye bebengenakukwenza oko bakwenzileyo, ilizwi levangeli. Ngokuba sithenjiswe ngento eninzi, sithenjiswe ngobutyebi, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo siya kubufumana, kodwa nangona oko akuthethi kwanto kwikholwa. Tyhila ngaphaya kwincwadi yamaHebhere kwisahluko seshumelinanye, phulaphula kulowo ungcwele uPawulosi ethetha indlela babeyiyo kwimihla, babebhadula ngeengubo zegusha neenganga zebhokwe, beswele, bengenandawo, bengenakho ukungena esixekweni. Kodwa bendifunda kwiqumrhu leSenisiya xa imicimbi emikhulu yenyuka yaya eNisiya, Roma, kumakhulu amathathu eminyaka emva kokufa kukaKristu, kwiqumrhu elikhulu iNisiya, xa ibandla elikhulu elathi lamela oko kwakulungile, babefuna iBhayibhile. Kwaye abaguquki baseRoma bebandla lokuqala bafaka imigaqo ukuthi umzekelo, njengokuba sineKrismesi, iKrismesi UKristu zange wazalwa ngosuku lwamashumi amabini anesihlanu kaDisemba. Unokuba ndandinjalo. Kutheni induli zakwaJuda zazinekhephu kwaye ichasene nazo zonke ezinye iziprofeto zeBhayibhile. Wazalwa intlakohlaza njengawo onke amatakane ezalwa. Kutheni wazalelwa eStalini endaweni yokuzalelwa endlini? Wayeyimvana. Kutheni wayengasuki abaleke aye esibingelelweni okanye kwisibingelelo sakhe apho wayebethelelwa khona emnqamlezweni? Wakhokelelwa emnqamlezweni. Uyayikhokelela igusha ekuxhelweni. Wayeyimvana. Ngoko wazalwa xa amatakane ezalwa. Kodwa uyabona ukuyenza loo nto waba nomhla wokuzalwa wesithixo langa, nto leyo ilanga nezijikelezi zalo, ilanga kwimihla emihlanu ukusuka kuDisemba amashumi amabini kuDisemba amashumi amabini anesihlanu, akukho kushukuma kwaphela kwelanga, liyaguquka suku ngalinye, liya lisiba lide ngokuba lide kwaye libe lide de lifike kolona suku lwalo lude ngoJulayi, kuze emva koko ngoDisemba olona suku lwalo lufutshane. Emva koko elaxeshana lincinci lamashumi amabini anesihlanu ukusuka kumashumi amabini ukuya kumashumi amabini anesihlanu waba nesekhasi yamaRoma nombhiyozo umhla wokuzalwa kaThixo langa. Emva koko uJupiter owayenguthixo wamaRoma kwaye bayifakelela ukutsho ngoko, siyakuthabatha unyana kaThixo kunye nosuku lokuzalwa kukaThixo langa, sikudibanise oko kube ngumbhiyozo omkhulu omnye. Oko kuchasene. Kwaye okuninzi ukufakelelwa abathe bakubeka khona phaya. Kwaye xa bona abanyanisekileyo abantu bakaThixo abafuna ukuhlala nelizwi njengoPolycarp, Irenaeus, Martin, abo bakhulu bakudala abangcwele abantu abafunayo ukuhlala nenyaniso kwaye xa bayizisayo ngequmrhu iNisiya, abanye babo bantu babeliwe kakhulu bade abaprofeti beza bephuma intlango benganxibanga nto ngaphandle kweengubo zegusha ukuza kuhlala kwelaa qumrhu, kodwa balazi ilizwi lenkosi. Kodwa indumasi yona loo mihla ilishumi elinesihlanu lophalalo-gazi lezopolitiko kwaye nokuligqumelela, emva koko sibe namawaka eminyaka esigaba sobomnyama, yabona. Kodwa uThixo wathembisa ukuba elaxilongo liyakuvakala kwakhona, basoloko abantu bephulaphula kwesinyanisileyo isandi selizwi, soloko uhlola okwenzayo ngelizwi. Ilizwi lezopolitiko, kwaye thina eMerika kunye nelizwe lonke sinelikhulu elithethayo ilizwi namhlanje, kwaye elo lilizwi leHollywood lilibambisile ilizwe. Makathi umntu othile aphumele ngaphandle eHollywood kunye nento ethile uyifumana kwisizwe sonke. Ngoku siyaqaphela ukuba babenzele umzekelo abafazi bethu kwisinxibo sabo, uhlobo lwenwele basenzile esasinxibo. Ibandla lifanele lilazi ilizwi lexilongo likaThixo kokuya. Kodwa kukho ukubhideka okuninzi ngokuba ubona abanye besenza njalo imizekelo, ungaze uzifanise ulandele emva kolwahlobo lomzekelo ngokuba uyatshabalala soloko usiva ilizwi likaThixo oko akutshoyo malunga nawo. Kwaye siyaqaphela eHollywood bavusa izinto, kwaye ndiyeke nje ndithethe nje ithutyana koku phambi kokuba sibheke phambili. Kwakukho into iphuma kungekudala kwixa eligqithileyo yokuba indoda eHollywood, andichasanga nandoda ngoku, usisidalwa esifayo athe uKristu wasifela, kodwa nje ukubonisa wena. Benze into encinci ebizwa abantwana babeqhele ukuyibiza ihula hoop, hula hoop okanye into ethile, kwaye ukuba wakhe waqwalasela bukrwada kunye nezinto ezilandela konke oko kubantwana abancinci ayilunganga. Ngoku iHollywood igcwele ngabalwi ngemipu. Ngoku wonke ubani oyaziyo imbali uyazi abantu emva phaya ngemihla yabo abo yayingabalwi ngemimpu njengangabafo abohlukeneyo, yayingengobantu bahloniphekileyo, yayingabaqeqi babefana no-Al Capone kunye no-Dillinger. Babenomdlalo weHollywood abawubiza kumabonakude, bawubiza Gunsmoke, kwaye ndivile kwimonitha ngenye imini ukuba umfo oyidlalayo Anes okanye into ethile okanye Arnes okanye ndiyalibala ngubani igama lakhe, kwaye ufanele athathe umele uMadillion owayeyisherifu eKansas. Kwaye uMadillion wayetyheli njengomvundla, wabulala amadoda angamashumi amabini anesibhozo ngasemva abantu abamsulwa aphume ngaphandle kweDodge City aze abalalele ehlathini. Kwaye xa umntu esiza, laa mntu uthile ubeya kumbiza aze amxelele ukuba kukho itshijolo elizayo, kwaye hlala apho uze xa umntu esiza ubeya kumdubula emqolo. Ngoku sifumanisa ukuba umfo omkhulu othi aze kutheni ngenene izukisa isono. Kodwa abantwana abancinci besizwe sethu bangakuxelela kakhulu ngoMadillion kunokuba benokuxelela ngoYesu Kristu. Ivenkile zesheleni kunye nendawo yempahla zigcwele yemincinci imipu yokudlala kunye neminqwazana onokuthi uyithenge naphi na. Kulungile ukuyinxiba loo nto, kodwa ndiyakuxelela nje, uyabona, emva koko ba ilizwe loshishino lichonga loo nto lize lenze izigidi zedola kuyo loo nto. Sinoko sikubiza umhla kaSt. Patrick, sinoko sikubiza iiholide zenkolo, kwaye ilizwe loshishino liwuchongile, kwaye lenza izigidi zeedola. Umhla womama, imfumba yeentyatyambo, kutheni wonke umhla kufanele ube ngumhla ohloniphekileyo ngoomama? Uphaya ndaweni ithile mdala, hamba uya kumbona. Oko kuya kubaluleka kunazo zonke iintyatyambo nokumthumelela zona okanye nantoni na engenye. Yabona, kodwa bachonga wona lilizwi, kwaye sizidibanisa ngqo nayo. Ngenene ayilunganga, kwaye uza kwenza ntoni? Yabona nje, si ndizama ukufika endaweni apha ukuba ndikuxelele into ethile. Oko ndikukhokelelwayo, ilizwi linqabile, ilizwi likaThixo.
If they set the pace.
Ngoku siyafumanisa ukuba benze umzekelo, kwaye ingaba wakhe waqwalasela amakhwenkwana ethu amancinci, into athe abayiyo Ricky kunye no Elvis, ukuba unomntwana othiwe njeya liguqule kwamsinyane, mbize inani nye okanye mbini okanye into ethile. Ungayenzi imbi kakhulu uthi igama lenza amahluko mni. Utheni? Ngokuqinisekileyo lithetha into ethile. Igama lakho lichaza ubomi bakho. Ngoku umzalwane Branham usemananini? Hayi, andikho apho, ndikuitsho iNkosi. Kwakutheni injalo xa uYakobi waphila ngokwegama lakhe nje njengomqhathi umaqhingana uYakobi, kwaye xa uThixo wamguqulayo waguqula igama lakhe? UThixo waguqula igama likaSawule laba nguPaulos, Simon yaba nguPetros ngokuqinisekileyo linento, kwaye uRicky noElvis kunye nanjalo amagama njengalawo ngamagama ale mihla eMerika athi amlahlele ngokuzenzekela umntwana ngqo kuloo nto. Yabona, ndibhekiselele kuko. Ngoku ndiyathemba kungcono ndibuye umva ndingamki kakhulu nomrhiba apha. Yabona endithetha kona okokuba aniki uqonda. Kodwa zonke ezi zinto aziqondwa nokuqondwa ngabantu nje, abayibambi ngokuba banomsinga omnye kuko kodwa abaphulaphula kuko loo mazwi. Kukho ilizwi leengqondi, ubunkomanisi, elithembisa into abangenakuhlala ngayo, kwaye noko enkulu ipesenti yabantu baseMerika baphinyelwe kubunkomanisi. Ngoku bendikubunkomanisi kwimimandla yobunkomanisi gcebe eJamani kwicala lempuma yeBerlin. Banezinkulu ezinhle izindlu ukubonisa ngaphandle. Kufanele uhambe ngaphakathi kuzo azigqitywanga nokugqitywa. Ubuxoki bezoqoqosho bazama kunyanzela into ethile. Kwaye eRussia indawo yokuzalwa kobunkomanisi. Nto leyo kwiminyaka eminintsi egqithileyo xa ndandise inkwenkwe nje umshumayeli ndingathi amashumi amathathu anesithathu eminyaka egqithileyo xa iNazism, Fascism kunye necommunism zaziqalisa ndathi ndithetha egameni lenkosi zonke ziya kuphelela kwicommunism. Kodwa wakhe wacinga uThixo usishiyele indawo ngaphandle ukuba nje sinokuyithatha. Kukho nje ipesenti enye eRussia engamankomanisi, ipesenti enye, kodwa bayipesenti elawulayo. Ipesenti enye yobunkomanisi, ipesenti enye eRussia bubunkomanisi gxebe. Kodwa bayalawula kwaye into ekwanye iHollywood indawo enye kodwa bakulawulo malunga nesiqingatha sesithathu okanye sesibini soluntu lwaseUnited States sihamba icawa kwaye ngamalungu ecawa kodwa iyalawula kuloo mahlelo. Into obuyidingayo ubunkomanisi khona phaya lilizwi likaThixo livuka phakathi kwabo kwaye liyakuyibeka ehlazweni. EFinland xa la nkwenkwe yavuswa ekufeni ngalamhla kwaye babe ndizisa ndisuka kude ngesithathu esiphindwe kane apho lo mfo wavuswa khona umfi amajoni obunkomanisi amaRussia eme apho kunye nesikhahlelo soburussia kwaye iinyembezi zisihla ngezidlele zabo athi siya kumamkela uThixo onokuvusa abafileyo. Kungakhathali kwecawa yobuKatoliki kunye neyobuLutere kunye nawo onke loo mahlelo kwaye athathe yonke imali aza akha izakhiwo zemibutho kwaye akabanika nto abantu baphila njengabantu bonke. Uya kubakho into eyifunayo iRussia ngumprofeti avuke embonisweni kunye nelizwi lenkosi elinovala umlomo ngoko lamashumi asithoba ekhulwini aya kuthabatha ulawulo. Into eyifunayo iMerika lilizwi lomprofeti kaThixo onokuma aze ohlwaye iHollywood kwaye ohlwaye ezi zinto egameni likaYesu Kristu kwaye ibandla likamoya oyingcwele liya kuthabatha ulawulo. Ukubhideka okunintsi kakhulu yabona amazwi amanintsi kakhulu okuchasana nalo ibandla ilizwi lalo ngamnye ufuna amalungu amanintsi. IBaptist ifuna konke, iWesley ifuna konke, iRhabe sonke sinako oko kwaye iKatolike ikhangeleka ngathi iza kuthabatha konke kwaye baya kuyenza. Elo lilizwi likaThixo ngokuchanekileyo lisuka eBhayibhileni baya kulawula. Kodwa uThixo osenyangweni ekugqibeleni uya kulawula, abangcwele baya kuthabatha ulawulo ngenye imini. IBhayibhile itsho njalo baya kuthabatha ulawulo. Anjalo wona ukuba mabi amazwi emva koko kukho ilizwi lomprofeti obuxoki lelona libi kakhulu ilizwi. Umntu ozibiza umprofeti, umprofeti kakade ngumshumayeli. Igama lale mihla umprofeti ngokuqinisekileyo lithetha umntu oshumayela phantsi kwentumakalelo. Kukho umntu oma azibize umprofeti aze aphike ilizwi likaThixo, aphike inyaniso kaThixo. Kukho amazwi amaninzi. Nje imizuzu embalwa igqithileyo kwakukho umzalwane phandle phaya endikhombisa apho mandiye khona ukungena apha kodwa ndiyaqikelela umangalisiwe kutheni ndiqhubekile ndinyuka ngestrato ndaza ndajika ndaza ndabuya ukuba ulapha mzalwane. Bendiphulaphula ntweni ithile ibi ngowethu owethu umhlobo webala inegro.
And they call it the Elijah Muhammad or something.
Banetembile apha. Kwaye bayibiza Elijah Muhammad okanye into ethile omncinci Elijah Muhammad bavuka nelizwi kwaye bathi balilizwi eliza kuzisa uhlanga lwebala luphume kule mbudu mbudu.
You see the very thing
oko uyabona kwalonto owabo umuslim ulapha imosque yabo utheni aniyiboni ukuba kwa imvelo yayo ayilunganga.
The colored people, just like the white people, brown people and yellow people.
Abantu bebala nje kanye ngabantu abamhlophe abantsundu nabatyeli hayi ukubuyela ku Mohammedism kodwa buyela ku Kristu owona mmiselo iBhayibhile ufundisayo. IMohammedism ichasene nelizwi ngoku ndibe nenyweba yokukhokelela amashumi amawaka eMohammedans ukubasa kuKristu ngaxesha linye eDurban, South Africa.
It produces nothing but psychology. And psychology.
Ayivelisi into kuphela ipsychology.
As long as psychology. Why
ipsychology ilungile okoko ipsychology ingaphiki ilizwi. Kodwa xa ipsychology iphika ilizwi, ngoko ipsychology ayilunganga. Inika isandi esingacacanga.
There's everything else will pass but God's word.
Yonke enye into iyakugqitha kodwa ilizwi likaThixo uYesu watsho njalo amazulu nomhlaba ayakugqitha kodwa ilizwi lam alisayi kugqitha ke uyabona masihlale nelizwi izwi.
So many confused
ezininzi kakhulu ezibhidayo izinto abantu bayavuka abalazi ilizwi kwaye batsho izinto kwaye mhlawumbi ivakala bhadlileyo kakhulu. Ubunkomanisi yinto ebhadle kakhulu, wonke umntu mnye, akukho ngxowankulu kwakhona, bonke ngamankomanisi. Wakhe wema ukuba ucinge ukuba oko imvuselelo yobuxoki. Ubunkomanisi bunjalo kwaye kuphi apho ayifuzisele khona yonke. UYesu wathi imimoya emibini iyakusondelelana kakhulu, iyakulahlekisa abanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka. Kwaye yonke into umtyholi anayo lugqwetheko lwento ayidalileyo uThixo. Isono bubulungisa bugqwethiwe. Ubuxoki yinyaniso imelwe ngokungekuko. Ukrexezo si isenzo uThixo wasibekelayo sona sigqwethiwe.
Unbelief is the perversion.
Konke ukungakholwa kukugqwetheka ngokukholwa. Kufuneka uphike inyaniso ukuze uthabathe ugqwetheko. Yabona, luleka lamazwi wavavanye ngelizwi uze ubone ukuba inyaniso.
Oh,
singaqhubeka kanjani kulamazwi alomusa? Kodwa ixesha lethu ligqithile. Kodwa amaninzi kakhulu amazwi abathi abantu bangazi ukuba benzeni. Amawisile kugqibeleni ayakuva umshumayelo umbhaptizi, ayakuya khona ngaphaya, ayakuhlala ithutyana azemva koko aye kumalutere. Kwaye kwabakwamoya banamaqela ahlukeneyo, elinye liyakubalekela kwelinye, nelinye kwelinye, emva koko emva naphambili, iyakubonisa ukuba awuzinzanga. Yiva ilizwi lakhe, nali lilo, libhalwe ephepheni, ilizwi. Ilizwi liyakungqinwa ukuba linyaniso. Ihlabathi lebandla alazi emalikwenze. Ihlabathi lepolitiko likwimbudumbudu. Yonke into ikhangeleka kwimbudumbudu. Abafo babaleka ukusuka apha. Enye into ethile iyavuka. Enye ibhatyi. Enye idyasi. Xa ndandise Roma, babe neshumi elinesithoba lezahlukeneyo ezingqiniweyo izikhonkwane ezazibethelelwe esandleni sikaYesu. Kwaye kukho kuphela isithathu kodwa noko banokushicilelweyo okokuba izikhonkwane ezilishumi elinesithoba ezahlukeneyo. Ngoku mahluko mni awenzayo? Ngubani onezikhonkwane? UKristu zange asishiye nezikhonkwane ukuba sizinqule, wasishiya nomoya oyingcwele ngelizwi lakhe.
These
le miqondiso iyakulandelelana nabakholwayo bayakuba nesemvelo esikhongwane bayakuba le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo bayakuba ngabehlelo endaliqalisayo zange aqale nalinye yabona lichasene njani ilizwi kodwa le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo egameni lami bayakukhupha idemoni nalo ilizwi bayakuthetha ngelwimi ezintsha babambe inyoka ezinobuhlungu oko akuyi kubenzakalisa ukuba basele izinto ezibulalayo ayisayi kubakhathaza ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo bayakuphila kwaye qaphela ezi zinto kunye naso sonke isibhalo sidityanisiwe ngoku oko kodwa akuyi kuyiqinisekisa hayi konke konke apho kulapho thina bakwamoya sifika kwindawo engalunganga akatshongo na uyesu abaninzi baya kuza kum ngaloo mini bathi nkosi ndandingenzanga na izinto ezinkulu egameni lakho ndandingaprofetanga na egameni lakho andikwenzanga konke na oku egameni lakho kwaye uyesu wathi mkani kum nina basebenzi bobugwenxa zange ndanazi niyayibona bodade bam nani bazalwane bam kutheni ndisohlwaya kangaka kwaye ndisibeka ityala esi sizukulwana ungathetha ngelwimi njengabantu nengelosi ungagungqa umoya ujikeleze icawa yonke loo nto ayinanto yakwenza nawo ndibabonile oomohammed bengqunqa bejikeleza ngolwa hlobo ndivile kugqirha kwinkampu yamagqirha ndibone amagqirha esima aze athethe ngelwimi kwaye azitolike aze achaze kanye oko kuza kwenzeka kwaye yenzeke ngaloo ndlela ndiyibonile kwanepensile isima ize ibhale nezinga ziwayo ilwimi kwaye mnye kuphela phaya ongalifundayo kwaye wayengokamtyholi akunakumilisa isiphelo sakho sanaphakade phezu kwemvakalelo usathana angalinganisa naziphi zezo mvakalelo kukwazi uKristu into ethile yaguquka ebomini bakho qaphela ubomi bakho kwaye ubulinganisele elizwini uze ubone apho ukhoyo thabatha uphendlo ngokuqinisekileyo kuko konke oku kulinganisa amazwi obuxoki abaprofeti bobuxoki zonke ezinye zezi zinto ezivukayo uyesu usathi kuko konke oku ukuba umntu uthi alive ilizwi lam aze andilandele ulilizwi phulaphula isiyalo sakhe kuthi namhlanje kuwo onke la mazwi nto leyo ndithe iyakuthabatha iiyure ukuwazisa onke la mazwi kwaye iyabhidisa ebantwini yinto elusizi kwaye emva kwako konke akufumani thuba lesibini kufanele uyithabathe yona ngoku usenokungafumani thuba obo busuku ungangafumani thuba ngomso ngoku xa usiva ilizwi lam ungayenzi lukhuni intliziyo yakho njengakwimihla ingcaphukiso ngoku lixesha eli lixesha elamkelekileyo lokuba xa nabani othi alive ilizwi lam oku kuya ekubonakaliseni ukuba ilizwi lakhe liyakube liselapho phakathi kwembudumbudu usenalo ilizwi ngokuba ilizwi lakhe liyakuhlala lihleli naku apha amazulu nomhlaba ayakudlula kodwa ilizwi lam aliyikudlula ilizwi lakhe masithabathe nje ukuthi eminye emihlanu imizuzu ngokukhawuleza ninganakho ningahlala kangako okanye imizuzu embalwa ngoku ndiyakukhawulezisa masithabathe abanye abalivayo eli lizwi kwaye balithobela indlela elabenza benza ngalo into lona elabenza bayenza ngoku ndiza kutsiba okuninzi kwesibhalo apha nje ukwenzela ukufika kanye ngqo kuwe indlela lona elabaguqulayo ngayo ubomi babo kunye nabo bonke ababekunye nabo indlela ababa ngabangaqhelekanga siyibiza ongaqhelekanga wonke umntu owakhe wamkholelwa uThixo wayibalelwa ngongaqhelekanga ngokuba ukuba ukuluhlu lwehlabathi kukho okungalunganga nawe. Ukuba ngumKristu kufanele ube ngongaqhelekanga kuba bonke abaphila ngokulungileyo kuKristu Yesu wayakuba nentshutshiso ehlabathi. Wayesehlabathini, wayehlabathi ladalwa nguye, wayehlabathi zange lamazi yena. Ukhawuleza ngoku phulaphulisisa njengoko sivala. U-Adam weva ilizwi lakhe ekupholeni korhatya kwaye waba nobudlelwane kunye naye. Kwakungekho kugwetywa ku-Adam. Weva ilizwi likaThixo kwaye wathi, bawo, ngoku ndiyanqenqa ukuze ndilale. Kwaye walala phantsi kunye no-Eva engalweni yakhe. Ingonyama, ingwe, kunye nezasendle izilo zimngqongile. Kwakungekho ngozi, kungekho ndlela yokugula, kungekho ndlela yokufunisa, ukuba uya kuvuka na kwintsasa elandelayo. Baza kuvuka. U-Adam weva ilizwi lakhe ngendlela okufanele alive ngalo lona. Kodwa ngenye imini weva ilizwi lomfazi wakhe. Kungcono ndikuyeke oko ithutyana. Kodwa waphulaphula kwilizwi elingalunganga. Noko yayingumfazi wakhe elona qhina lisondeleyo wayenalo emhlabeni. Kutheni engazange njengoJobhi uthetha ngokwesidenge somfazi? Kwaye ukuba ingaba nakho uhlanga lonke loluntu beliya kuba liphila endaweni kokuba lisifa. Yaguqula indlela yabantu kunye nexesha. Kodwa weva ilizwi likaThixo waba nobudlelwane nalo. Kodwa xa wajikayo, wayazi njani ukuba umfazi wakhe wayengalungisanga? Kumbula, yayimnandi. Sicinga namhlanje ukuba imibutho yethu icawa. Sicinga ukuba ubutyebi bethu namhlanje uThixo incumile kuthi. Ikhangeleka ilungile. Yakhangeleka ilungile xa uMikhayi wema apho phambi kwamakhulu angamashumi amane abaprofeti. Kwaye umhlaba wonke wawungowabo, amaFilistiya ayekuwo okanye amaSiriya. Yakhangeleka ilungile. Aba baprofeti babechaza, nyuka uye phaya, okuya kokwethu yithathe. Kodwa yayingelo lizwi likaThixo. Kwaye uMikhaya waguquka waze waliqalekisa ilizwi. Kwaye wayazi njani makenze loo nto? Ngokuba umbono wakhe wawuchasene ngqo nelizwi leyo kuphela kwendlela yokuthemba. Kwaye uyibone namhlanje kufanele ukuba selizwini.
After Adam listened to another voice besides God's voice,
ngoku ingaba uqwalasele emva kokuba u-Adam ephulaphule kwelinye ilizwi ngaphandleni kwelizwi likaThixo, umfazi ongowakhe, kwaye ibandla liphulaphula kwilizwi lombutho walo, lifaka kulo izivumo nkolo endaweni yelizwi, ebenza baphile ngendlela abafuna ngayo, okoko nje besiya ecaweni, kwaye ilungu lecawa ethile, kuko konke okubalulekileyo. Okona kusondeleyo ikholwa elinokuba nako emhlabeni kubo libandla. Kodwa ikholwa lenene eyona nto isondeleyo umoya oyingcwele lilizwi likaThixo. Ke uyafumanisa ukuba u-Adam wayiqonda imeko yakhe kwaye waliva ilizwi likaThixo libiza kwakhona. Kwaye waye kumagqabi omkhiwane ngoko, kodwa yayililizwi lokugweba. Kutheni uyenzile le nto? Ndiyamangala ukuba iMerika namhlanje okanye ihlabathi kwisaqunge senkolo yalo njengoko linjalo. Kwaye iMerika iginya ibe iginywa iyakuba yinkolo yesizwe kungekudala. Ngubani ohleli phambi kwam? Ndiyazi ziteyiphu kwaye iyakuya kulo lonke ihlabathi. Sineenkqubo zokuteyipha zokuba wonke umyalezo uya kwihlabathi lonke kuzo zonke ezinye izizwe. Kulungile. Ngoku ukuba uya kujonga uze ubone ume nje kwegqabi lomkhiwane. Xa ilizwi elinyanisileyo likaThixo liphuma, abazi emabakwenze malunga nalo. Liyabhidisa, abazi emabakwenze. Ngokukhawuleza, uNowa wava ilizwi likaThixo lalilungiselela ukusindisa ubomi bakhe. waza walandela imiyalelo kwaye wema. Ukuba umntu uva ilizwi ngokuphulaphula, kubambisise kakuhle ngenene oku, ungasileli. Ukuba umntu uva ilizwi lento ethile, kwaye ukuba iqinisekisiwe, ukuba lilizwi likaThixo, kwaye likwixesha elililo, kwaye oko kuphuma entweni, amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa ilizwi alinakugqitha. Unowa weva ilizwi, waze walohlwaya ihlabathi, kwaye bahleka ebusweni bakhe, ngokuba umyalezo wakhe zange umelane kunye nempumelelo zabo zobunzululwazi, kodwa yanetha yaze yatshabalalisa ihlabathi lonke. Yabona, ilizwi lakhe elaphumayo, imbewu yayilele apho, sonke isigaba sibe yinto enye. USamueli wothuka xa wava ilizwi likaThixo lokuba waye ahambe ayokohlwaya u-Eli, indoda yamkhulisayo, indoda engutata kuye, kwaye yamkhulisa yaze yamondla. Bazalwane abangabalungiseleli, ndinganakho. Balungiseleli amaxa amaninzi kwimihla yobuhlelo kunye novumonkolo yabo neziqinisekiso ezipokothweni zabo, okona kudla kwentsana, eyona mibutho abakhulisileyo yaza yabondla, yaza yabanyusela, yaza yabayalela ebandleni, kwaye yababeka erhamenteni. Kufanele uzinyanzele koko bakufundisayo. Yabona, enjani ukuba mbi into eyakuba yiyo yokuba umkhonzi onyanisekileyo kaThixo ave ilizwi likaThixo kuze kufuneka abuyele emva kula nina mnye umbutho athi, nohlwayiwe ngokuba nilamkeli ilizwi? Enjani into? Kwakunzima kuSamueli, kodwa wayengumprofeti, kwakufanele ayenzile. Akukhathaliseki nokuba ivise kabuhlungu okanye hayi, kwafanele ayenzile nakanjani. UMozisi wava ilizwi likaThixo, wayezele imfundo yezenkolo, wayesazi zonke ingaphakathi nengaphandle, kodwa kwasilela. Weva ilizwi likaThixo, uMozisi zange abe yinto wayeyiyo, kwaye akukho mntu angasokuze abe yinto abe eyiyo. Ungafane uve ezindlebeni zakho ilizwi lithetha, kodwa xa usiva entliziyweni yakho ilizwi lithetha, yabona, ngoko uyeva. Akuboni ngeliso lakho, ujonge iliso lakho, ubona ngentliziyo yakho, ubona into ethile uthi, nje andiyiboni yona, uthetha ukuba uyiqondi yona. Akuva ngendlebe zakho, uva ngentliziyo yakho. Ngamaxa amaninzi indlebe zakho ziva ilizwi elinyanisileyo likaThixo, kwaye iyawa isuke kuwe njengamanzi esihla ngomqolo wedada, kodwa xa usiva ngenene uva ngentliziyo yakho. Kwaye yonke imfundo ngezenkolo wayenayo uMozisi wayengalivanga ilizwi likaThixo, kodwa ngenye imini uThixo wambizela ngaphaya kwelinye icala, lo unamashumi asibhozo omdala umalusi wezimvo, wathetha naye kwaye wayibamba yona, waqinisekisa ukuba wayenguThixo. Into yokuqala wayenzayo uMozisi kukungqina ilizwi lakhe, ndiyehla ndiyakukhumbula endakuthembisayo, kwaye oko koko wakuthembisayo imihla yokugqibela uyakuvusa abantu kwintlanga kunye nazo zonke izithembiso. Oko ndikuthembisileyo, wathi, Moses, khulula izihlangu zakho, ngamanye amazwi yihloniphe, ngokulahla phantsi intonga yakho, kwaye elomileyo ukhuni elakhiwe intlango laba yinyoka. Waza uMoses wayibamba kwaye labuyela kwimeko yalo kwakhona. Yabona, wazi ukuba yayinguThixo, ngokuba uThixo utshilo ilizwi likaThixo, ilizwi awayelithetha lathi, lahla ukhuni elisesandleni sakho, elo lilizwi likaThixo. Sikuzama ukwenza into ekwanye, elo asilo lizwi likaThixo kuwe, lilizwi likaThixo kuMozisi, nali ilizwi likaThixo kuwe. Lahla phantsi ukhuni, lajika laba yinyoka, wathi, ngoku uyayoyika, ichole ibambe ngomsila, kwaye emva koko labuyela kwakhona ilizwi likaThixo kuye. Wenza ntoni? UThixo wangqinela ilizwi lakhe. litsalelwe umnxeba apha kwinyanga ezimbalwa ezigqithileyo malunga ibe oh kwaye ibe malunga nonyaka ngaphaya konyaka ogqithileyo. Inenekazi elincinci ekupheleni koqhagamshelwano ngomnxeba kunye nomshumayeli wombhaptizi kunye nomshumayeli wezakwamoya. Wathi, "Mzalwana Branham, inkosi indenze umprofetikazi ndathi kuhle." Wathi, "Uyazi, ndixelele ukuba utshilo ukuba unobungqina ukuba ulungiselelo lwam luvela kuThixo. Ngoku andinakwenza oko ichasene kwilizwi." Ke ndathi, "Nenekazi, leyo yimpazamo, andikwazi kwawena." Kwaye umshumayeli wombhaptizi ndamva, ndamva umshumayeli wakwamoya. Wathi, "Ulungile, ndinomhlangano apha." Kwaye wathi, "Inkosi yenza izinto ezinkulu." Ndathi, "Ndinombulelo ngaloo nto." Wathi, "Ndathi, ukhe ukuxelela kwanto okwangoku?" Wathi, "Ewe, ndinenkqubo enkulu endiyiphetheyo." Ndathi, "Mangaliso." Ndathi, "Ngoku yintoni inkqubo yakho?" Ndathi, "Yintoni inkosi ekuxelele yona?" Wathi, "Yiya eFoenix, Arizona ngomhla othilethile kwaye ndiyakunika elahlekileyo iDutchman Gold Mine kwaye uya kuyithabatha le golide efunyanwe phaya kwaye uza kuxhasa ngezimali iimishinari kwihlabathi lonke xa sisazi sonke ukuba iDutchman Mines sisishiqi." Ke wathi, "Ndathi, kulungile, ndiyakuxelela ungafumana njani ukuba nguThixo okanye hayi." Ndathi, "Uzube phaya ngolwasuku kwaye ukuba nguwe ofumana elilahlekileyo iDutchman Mine, ngoko nguThixo. Ukuba akuyifumananga elilahlekileyo iDutchman Mine, ngoko guquka uze ususe la moya uxokayo umke kuwe. Leyo yindlela ofumana ngayo ukuba nguThixo okanye hayi." UThixo wathi, "Moses, iphose phantsi intonga kwaye iyakujika ibe yinyoka." Wayenza. Wathi, "Ichole kwaye yintonga kwakhona." Wayenza. Xa uThixo esenza isithembiso ngolungiselelo kulo mhla ugqibela, uyakungqina njenkqo ngendlela athe uya kuyenza ngayo. Emva koko uze wazi ukuba ufumene ilizwi elililo, uphulaphula kwinto eyiyo ngokuba ilizwi liqinisekiwe. Uyabona? Oh, indlela, ndiyaxolisa, ndi kulungile. UMoses wenza ngokwahlukileyo. Jonga enjani ukungaqheleki into uMoses awayenzayo ngokumaxa onke xa ulandela ilizwi likaThixo uphambene kwihlabathi. Kusuku olulandelayo sifumana uMoses kunye nomfazi wakhe ehleli phezu kwedonki kunye nosana ethangeni lakhe, okanye oko kwakusezantsi umntwana ethangeni lakhe. Kwaye nabo bengabo, le ndoda indala inendevu zivuza ngolu hlobo, kwaye impandla yayo ibengezela, intonga esandleni sayo, ikhokela idonki encinci, isihla ngqo isiya ngaseyiphutha, kanye ngamandla njengoko yayinakho. Umntu othile wathi, "Moses, uyaphi?" "Ndiyehla ndiyayiphutha ukuya kuyibhukuqa into." Apho, wohluleka esemtsha, wohluleka eseyindoda yomkhosi. Kodwa apha wayesihla ukuya kuyibhukuqa, kwaye wayenza, ngokuba wayeve ilizwi likaThixo, kwaye walibona lingqinelwe ngomhla wakhe, ngezinto ezaza kubakho kumhla wakhe, wayibona. UPawulosi, umFarisi ozithandayo, ezele nje imfundo yezenkolo kangoko wayenakho, kodwa ngenye imini weva ilizwi likaThixo, wabona intsika yomlilo, kwaye wazi ukuba kwakukho into eyahlukileyo yabuguqula ubomi bakhe. Akukhathaliseki nokuba bangaphi abaFarisi, bangaphi ooGamaliyeli kunye nantoni na engenye yenokukhala uPawulosi, "Uphosile, uphosile." Pawulosi, xa wava ilizwi likaThixo, wazi ukuba laliyinyaniso. UPetrosi, onenkolo kangangokuba inakho, egcine izithethe zabadala, ebengekhe atye nayiphi inyama, hayi mhlekazi, ebengasokuze abe nanto yakwenza malunga naloo nto konke konke, ngenene wayigcine izithethe zabadala kanye ukuya elizwini. Kwenzeka ntoni? Ngenye imini weva ilizwi likaThixo, "Sukubiza oko kungahlambulukanga nenqambi ngelixa ndikuhlambululeyo." Wayeyindoda eguqulwe, wayelungele ukuya naphi inkosi emthuma khona. Ekuvaleni, ndingatsho oku, kwakukho indoda ngelinye ixesha iyayilikholwa, yayifile iintsuku ezine, yayisengcwabeni inuka ibolile, kodwa yeva ilizwi likaThixo lithetha, "Lazaro, phuma!" kwaye ukuba libuyisa indoda emva kokuba ifile kwaye ibolile, kufanele linokwenza ntoni ebandleni elisenobomi kulo? Kufanele libavuse kwimbutyulelo yawo onke la mazwi esesithethileyo malunga nawo ezenkolo, ezopolitiko, Hollywood, zonke iziprofeto zobuxoki kunye nezinto eziphumileyo. Phakathi kwazo zonke elinyanisileyo ilizwi likaThixo liyakubiza indoda ifileyo kwisono nakwiziphoso, ibizelwe ebomini kwakhona, lifanele lithabathe ibandla eliwileyo kwaye libizelwe ebomini kwakhona ngokuqinisekileyo. Khumbula, ekuvaleni ndiyakutsho oku, emva koko ndiyakuvala. UYesu wathi uya kufika ixesha xa bonke abasemangcwabeni baya kuliva ilizwi likaThixo, kwaye uya kuliva lona akukhathaliseki nokuba kwimeko enjani, uya kuliva lona nakanjani. Kwaye abanye babo abaphuma engcwabeni baya kuya ekohlwayweni, bayaliva ilizwi kodwa liyohlwaya. Kwaye ukuba uyaliva lona namhlanje, namhlanje emva kwexesha elide, xa uliva ilizwi lam ungayenzi lukhuni intliziyo yakho njengoko wenzayo ngemihla engcaphukiso. Kwaye ukuba nina bantu bakamoya niziqokeleleyo kwizivumo zenkolo kwakhona kubuhlabathi benokufaneleka kobuThixo kwaye bawaphika amandla ako phambi kokuba nivukele eluvukweni ukuze nohlwaywe, ngokuba ilizwi likaThixo elithetha kuni ngokungezwi liyakunohlwaya ngaloo mini. Ukuba ulikholwa nje lidikidiki, ilizwi likaThixo liyamemeza entliziyweni yakho ngale ntsasa. Ulikholwa elidikidiki, kungcono uguquke. Nina madoda, abafazi, makhwenkwe okanye amantombi abangaphileli iKristu, kwaye ilizwi likaThixo lithetha nani ngezwi lakhe lisithi, yekani ukwenza loo nto, kungcono nikwenze, ngokuba niyakuyiva yona kwakhona ngenye imini kwaye iyakunohlwaya. Aninakho ukuyiphika yona, ithetha nani ngoku kwaye khumbulani, ishicilelwe. Kwaye abo benza kakuhle nabalivayo ilizwi lakhe baya kuvukela ebulungiseni kuzuko ezulwini. Ke niyakuliva ilizwi likaThixo ngelinye ixesha, mhlawumbi umfiliba ngale ntsasa lithetha entliziyweni yakho okokuba kufuneka ujike kwindlela oyihambayo, jika uye kuThixo. Ngokukhumbula baya kulishicilela elalizwi elithetha entliziyweni zenu ezulwini. Kwaye ngenye imini xa uYesu ebiza, kwaye bonke abasemangcwabeni, bonke abalungileyo nabangalunganga baya kuvuka. Kwaye emva koko ilizwi likwalinye, ilizwi liyakusebeza kwakhona kuwe ePhoenix, Arizona, ngethile intsasa ecawa xa umlungiseleli wakubambezela ixesha elide ethetha ngelizwi. Ndathetha nawe ndanixelela nina bafazi ukuba niyeke iinwele zenu zikhule, yekani ukunxiba kakubi. Ndanixelela nina madoda ukuba niyeke ukuxoka, ukutshaya. Ndanixelela bashumayeli ukuba nibuyele kwilizwi likaThixo. Yabona ndibhekiselele kuko, injalo elalizwi lisebenzayo lingaba lelilungileyo. Ukuba kufanele ndize njengoNikodimo, bendiya kuzama nokuba kunjalo ukungena phaya, bendiya kuza kuye ndize ndiphumele ngaphandle apha entlango ndaweni ithile, ndithi, Nkosi Thixo, ndilapha, ndiguqule ngoku, ndibumbe ngokwendlela yakho, buyelani elizwini. Ndaweni ithile apho nibonayo ukuba niyemka kwilizwi, buyelani kanye ngqo kokuya, ngokuba ityathanga likukomelela kuqhagamshelo lobuthakathaka balo. Kwaye naphina ebomini bakho apho ushiye umthetho kaThixo ukuba nikhonze isithethe, apho kulapho ityathanga lakho liyakuqhawuka, akukhathaliseki womelele kangakanani kwenye into, bambelela kwisandla sikaThixo esingaguqukiyo. Masithandazeni. Namhlanje emva kwexesha elide kakhulu, Nkosi, uthilo ukuba uyakuthetha, uyakubhala imithetho yakho kumacwecwe entliziyo. Andazi kumintoni phambi kwam, kuphela kwento endikwaziyo ukuyenza kukuthabatha ilizwi lakho ndilisasaze lona ngokuqinisekileyo liyakuhlala phantsi kwamatye ndaweni ithile. Ndiyathandaza Thixo ukuba uya kuthetha kuye wonke umntu omtsha, wonke oliqina, omdala umntu, nokuba ingaba yintoni na. Thetha entliziyweni yam, Nkosi. Thetha kwiintliziyo zaba balungiseleli. Thetha kwintliziyo yebandla. Siyathandaza bawo okokuba namhlanje siyakuliva ilizwi lakho. Kwaye siyazi njengokuba kunjalo ngemihla kaSamueli, umbono otyhilekileyo yinto enqabileyo kwaye ibakhwankqisile abantu, ke ikwanjalo namhlanje. Sinamaphupha kunye nabaphuphi, sinezithethi kunye nabatoliki, kodwa umbono otyhilekileyo oza nelizwi lenkosi kwaye ulungise. Siyathandaza bawo wasezulwini ukuba elalizwi elalimemeza intlango lungisa indlela yenkosi, ukuba siyakholwa umoya oyingcwele unika elalizwi kwakhona namhlanje lungiselela ukuza kwenkosi. Kwaye indlela elingaqhelekanga ngayo lona, kuba kukho amanintsi amanye amazwi ukulenza ndindisholo nokulisusa, kodwa liluba balo ezindlebeni zabo balivayo lona. Ndiyathandaza ukuba umoya oyingcwele ngoku uyakwenza umsebenzi ezintliziyweni zethu sonke. Kwaye ngelithuba sineentloko zethu ziqutyudiwe, kwaye ndiyathemba iintliziyo zethu ziqutyudiwe, ukuba uyayazi ndaweni ithile ukuba akuthobelanga ebomini bakho, wazi sibhalo sithile, ukuba uyazi ukuba kukufundisa kweBhayibhile ongasebenzisananga naso, ngokuba into ethile ilizwi leHollywood likwenze ukuba wenze ngokwahlukileyo. Enye indawo nina balungiseleli nifumene indawo eBhayibhileni leyo inyaniso ngenene, kodwa niyazi umbutho wenu uya kunikhuphela ngaphandle ukuba niyayifundisa loo nto. Kwaye niyazi ukuba inyaniso ngokuqinisekileyo. Kuni bantu enithabatha izinto ezingalunganga, niphile ubomi obungalunganga, nina bootata noomama eningazamiyo ukulungisa abantwana benu, eningazamiyo ukubakhulisa, ningazama ukungcono kwenu, kwaye baya ngqo ehlabathini nakanjani, kodwa nibeka umzekelo phambi kwabo. Kwaye ukuba niyenzi, ilizwi likaThixo lithetha nani, sanakuyenza loo nto. Kwaye ngoku ngeentloko zonke ziqutyudiwe namehlo onke evaliwe, kwaye wangawuThixo wezulu angajonga ezantsi ezintliziyweni yalaa mntu olambele kwaye afumane indawo apho bangalungisanga khona. Kwaye kunye nesandla phezulu kuThixo esithi, Nkosi, ndinqwenela ngenene ilizwi lakho lisuse konke ukungakholwa nazo zonke izinto ezingafani nawe, kwaye undenze ndibe koko ungathanda ndibe kuko. Ungaphakamisa isandla sakho ngelixa inkosi ikusikelele, uThixo akusikelele. Ngoko iBhayibhile ithe uYesu wathi, kwaye nakubeni onke amanye alamazwi, kodwa ukuba umntu uyakuthi alive ilizwi lam, landela emva kwakhe, uya kufumana umnqweno wakho. Nkosi, ixesha liyaphela, kodwa iBhayibhile itshilo ukuba njengoko abaninzi bakholwayo babhaptizwa. Ndiyathandaza bawo wasezulwini ukuba wonke ubani wabo baphakamise izandla zabo ngendlela enyanisekileyo okokuba ilizwi likaThixo abathe balifunda baza babona ukuba babengalunganga, andizange ndijonge kwisiqingatha sabo, asikokwam ukujonga, kokwakho, kokwakho Nkosi. Uyasazi isizathu kunye nenjongo emva kwesandla esiphakamileyo. Benze ukusukela kule yure bagqibe entliziyweni yabo ukusukela kulo mhla ukubheka phambili. Ndiyakuthabatha ilizwi likaThixo kunye nezwi likaThixo ndize ndililandele nokuba yintoni ixabiso. Kwaye cinga engqondweni yabo njengoko behamba ingoma yembongi. Ingaba uYesu kufanele athwale umnqamlezo yedwa lize lonke ihlabathi lihambe ngokukhululekileyo? Hayi, kukho umnqamlezo womntu wonke, kukho umnqamlezo wam. Kwaye lo ungcwalisiweyo umnqamlezo ndiyakuthwala kude ukufa kundikhulule. Ngoko xa ilizwi likaThixo lithetha, ndiyakuza ebulungiseni bakhe ngokuba ndilandele ilizwi lakhe, izwi lelizwi lakhe. Ndibanikezela kuwe ngoku, Nkosi, egameni likaYesu Kristu. Ngoku ngelixa sineentloko zethu ziqutyudiwe, wena usenza uvumo lwakho nesicelo sakho. Ndiyamangaliswa ngenkwenkwe encinci ehleli apha ijikajika intloko yakhe. Kwaye kukho ilizwi lebandla. Ndiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho. Elo lilizwi ebandleni. Kwaye nonke nesidingo ngako ngempilo. Kwaye uphila ubomi obungcwalisiweyo kwilizwi lonke likaThixo olaziyo ukuba lilungile. Kwaye unesidingo sempiliso. Andazi nokuba ungaphakamisa isandla sakho. Phakamisela phezulu isandla sakho. Nkosi ndinesidingo sempiliso. Kulungile. Ngokugcina elalizwi enhliziyweni yakho. Ndiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho. Khumbula, xa ilizwi lithethiwe, kufanele lizaliseke. UYesu wathi, Marko, ishume elinanye, amashume amabini anesibini, ukuba nithi kule ntaba, funuka, kwaye ningathandabuzi enhliziyweni yenu, kodwa nikholwa ukuba oko nikuthethileyo kuyakwenzeka, ninganakho oko nisukuba nikuthethile. Ngoku, ngamnye ngeendlela zethu, ngoku, thoba intloko yakho, yenza uvumo lwakho, Nkosi ndiyalikholelwa ilizwi lakho, ndiyaliva izwi lakho, nindixelela ukuba usenguwe izolo namhlanje naphakade. Ndiza kuhamba kwaye ndibeke izandla kulo mntwana ngokuba mncinci kakhulu ukuba azi ukuba kumalunga nantoni, entle inkwenkwe encinci, malunga nobungaka neminyaka kaJoseph wam omncinci. Kwaye ndifuna nonke nithandaze, nithandaze. Nkosi ndiyaliva izwi lakho. Ndiyakholwa. Bawo wasezulwini, sizisa esisihlwele kuwe ukuze kuphiliswe imizimba yaso. Kwaye Nkosi, naku kuhleli ohluphekileyo umntwana omncinci, utsala umdla wam lonke ixesha, umyalezo, ukubona umzali ehleli ngaphaya, ebambe umfo omncinci.
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Ngonyango lwezenzululwazi, akukho themba ngomfo omncinci. Kukho izwi likaThixo eliqabela phezu kwayo yonke into, kwaye njengelibandla lihlangene ngokudibeneyo, ukwenza wonke umyalelo endiwaziyo wenziwa njani, konke okunye kuxhomekeke kuwe bawo, ndiyehla ukuya kubeka izandla kulaa mntwana. Bawo Thixo egameni lika Yesu Kristu, ndiyakuhlwaya oku, makathi amandla kaThixo, impiliso kaThixo, kungakungakho ongakho umahluko kuye, kwimizuzu emihlanu ezayo, bangabonke bangeza kuThixo, ngenxa yozuko lwakho.
Heavenly Father, you gave the promise.
Bawo wasezulwini, unike isithembiso. Koko kuphela endikwaziyo, unike isithembiso, kwenzekile, njengoko bekuthiwe, ukuba nithi kule, kwaye nditsho kwidemoni, lonke lokugula, okanye kubandezeleka, ukubophe esi sihlwele, ukubophe ababantu, wonke umoya, wokungakholwa, ndithi, mka kubo, abantu, egameni lika Yesu Kristu.
Now we know it is written. And now it's been said, let it be done.
Ngoku siyazi kubhaliwe, kwaye ngoku kuthethiwe, makwenzeke, ukwenzela imbeko nozuko lukaThixo, kwaye egameni likaYesu Kristu kuyacelwa. Ngoku nina banakho ukukholwa, kwaye nikholwayo, kungakhathaliseki nokuba kwenzeka ntoni, akunyanzelekanga, imbewu yawela phaya, leya into incinci ngaphakathi kuwe, elalizwi mzali walomntwana nokuba imeko yomntwana intoni uyayikholelwa imbewu kathixo yawela entliziyweni yakho ngokuba la nkwenkwe iyakuphila nonke nina niyathandaza omnye ngomnye uyakholelwa ukuba imbewu kathixo yawela entliziyweni yakho isigulo sam sigqityiwe ngoko umthandazo wokholo uthandaziwe ngenxa yakho wisa lo pali kwaye ukuba usathana ukhe nje wazama buyela nje emva ndimekwe labandla lespanish ngalantsasa icawa umthandazo wokholo wawuthandaziwe ngam kwaye uthixo uthembisile umthandazo wokholo uya kusindisa abagulayo kwaye uthixo uya kubavusa bona yenzekile niyayikholelwa yithini amen uthixo anisikelele ngoku ndiyakubuyisela inkonzo emva kumzalwane rose ndiyacinga apha mzalwane jewel rose